ururka dhakhaatiirta Jubbaland way ku mideysan yihiin dhakhaatiirta kala duwan ee ku nool deegaanada Jubbaland ayaa loo aasaasay inuu ka shaqeeyo horumarinta arrimaha caafimaadka ee Jubbaland iyadoona xafiiska ururka dhakhaatiirta Jubbaland laga maamulo uu ku yaalo degmada Kismaayo haddaba madaxa maamulka iyo maaliyadda ururka dhakhaatiirta Jubbaland Dr. Axmed Ibriya ayaa ka warbixiyay hawlaha ururka dhakhaatiirta Jubbaland qabato ee ku saabsan horumarinta caafimaadka iyo baahidii keentay in ururkani la aasaaso
waxa ku mideysan dhakhaatiirta dhammaan ka howlgala Jubbaland haday noqoto gobollada saddexda gobol ee Jubbaland iyo haday noqoto degmooyinka ay ka kooban tahay Jubbaland ururkan hore wuxuu ahaa urur meel gaar ah haddana wuxuu noqday urur functional oo shaqeeyo wuxuuna qabtay doorasho markii ay ahayd 10 May 2024 waxaana lagu doortay gudoomiye lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamed Cabdi Gaxnuug iyo dhammaan golaha fulinta ee ururka waxaa la doortay 11 May ururka shaqada guud uu qabtana waxa waa in wacyigelinta bulshada iyo awareness bulshada inuu kor u qaado ururkan kumil gaarnimadiisii wuxuu soo maray marxalado kala duwan laakiin markii ugu horeysay la aasaasay waqti gaar ah ma jirin oo xilli hadda la lihi karo xilligaas la aasaasay laakiin xilliga kumil gaarka laba gudoomiye ka hor jirtay ilaa iyo 2014 meelahaas ururkan bilowgiisii uu soo bilaawday intaas wixii ka dambeeyay ma ahayn functional shaqeeyo wuxuu ahaa urur iska magacaaban laakiin hadda wuxuu noqday urur functional shaqeeyo ee ka howlgala dhammaan Jubbaland horta ururka dhakhaatiirta markii u horeysay la aasaasay waxaa keentay baahi ka timid bulshada dhankeeda hadday noqoto maxaa la dhahaa isbitaaladii inay bulshada booqanin iyo inaysan tegin iyo in caafimaadka si guud u hooseeyo ururkan waa urur oo yacni non-governmental waana non-profit yacni urur madax banaan wuxuu u arkay in bulshada uu u qabto waxyaabaha uu arkay kaga banaan doorkiisa intaas unbuu ahaa ururku
shaqooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasay ururkani ayaa in kor loo qaado wacyiga bulshada ee dhanka caafimaadka iyadoona bulshada lagu wacyigeliyo in ay tagaan goobaha caafimaadka